Yesu yebazibwe.
Twagala nnyo mu linnya lya Yesu. N'ensonga ey'okubaagala nga tugirina. Yesu yebazibwe. Kubanga mwagala Katonda. So eri abo abaagala Katonda bangu baakwagala. Abatamwagala tufuba era tugezaako. Tugezeeko okubaagala. Naye tulina okwennyamira. Kubanga bandigenda mu ggeye eno. Okwagala kwaffe ne kutaba na makulu. So bw'obaayo ne gw'oyagala nga mutuufu tanalokoka. Kirungi omubuulire alokoke. Olyoko onyumirwe essanyu eryo. Okutuukira ddala ku bulamu obutaggwaawo. Ng'okyamulabako. Bwe kitabo ekyo. Ne bona mwagala otya ennyo. Kabe maama wo. Oba kojjaawo. Oba ayinza okubasenga. Oba muganda wo. Ayinza okuba jjajja. Ayinza okuba mwagalwa wo. Naye munna ne bona mwagala ennyo. Okutuuka ng'omubuulidde obulokozi. Era n'ajjira ddala mu kumanyira ddala. Asobola okuba ne osobola okukuuma essanyu lye eri ennaku zonna. So wano ffe kye twagala okukuuma ly'essanyu lyaffe Mukama lyatuwa. Lyayogerako nti mbawadde essanyu oba mbawadde emirembe singa ensi bwegaba wabula ye nga bwagaba. Ekigambo ekyo kigambo kiwanvu ti mbawadde essanyu singa ensi bwegaba wabula ye nga bwagaba. Lwaki ayogera ekigambo ekyo? Ensi esobola okukuwa essanyu. Oyinza okugula mmotoka. Oyinza ozimba amayumba amalungi. Oyinza osiba ng'olya birungi. Olunaku lwe lukya n'ogenda emagombe. Eyo Luka 16, 19, paka 25. Mugagga yali ebyo byonna ku nsi. Ne bukya nga talina kalungi n'akamu ali magombe. Kati essanyu liri yafuna ery'ensi lyali terimala. Kyoba Mukama waffe ye agamba essanyu mbawadde singa ensi bwegaba. Yesu yebazibwe. Kubanga ye ayagala akuwemu n'essanyu ku nsi mu ggulu ng'amaze okkuwa. Singa oba omaze wano emirimu gyo weeyo n'ekibuga Yerusaalemi eky'omu ggulu ate gy'ategese ebirungi ebisinga obungi. Yesu yebazibwe. Waliyo ebirungi. Tubulaba ye atutegekera essanyu singa ensi bwetegeka. Mu ebyo byonna kyetuva tunyiikira okumutegeera nga tuyita mu lugendo luno olwatambulira mu Bayibuli. Olugendo lw'eggulu olwatambulira mu Bayibuli okumala emyaka 7. Twannyonnyoka ekigambo okutambulira mu Bayibuli kikitegeeza. Nga tumanya nti kwe kukwasaganya era ebyawandiikibwa. Kubanga buli kyawandiikibwa weekiri. Naye mu kaseera ke kamu twakwata ekigambo ekyo. Emyaka 7 kitegeeza ki? Tulaba nga Mukama abikkula emyoyo gy'omusanvu egikola obujjuvu bw'Omwoyo Omutukuvu. Era ng'emyoyo gino omusanvu nga ge maaso ga Katonda omusanvu tuzze tugalaba okumala ebbanga ddene. Omulundi gwe tusemyo nga tulaba nti amaaso ga Katonda gano omusanvu nga gy'emyoyo omusanvu egya Katonda giraba okuva ggulu eggulu lyonna okutuukira ddala ku nsi kwe tuli. Yesu yebazibwe. Era twasemayo ng'Omwoyo agamba Mukama waffe yali annyonnyolako by'Omwoyo Omutukuvu ng'agamba naye tunaddukawo okuva eri Omwoyo we katudde tutandikirawo wennyini nnyini nga tulaba ku Mwoyo Omutukuvu engeri gye yabikkulamu ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi waliwo n'ebiri waggulu eggulu lyonna. Yesu yebazibwe. Twagala tweyongere tulabe Zaburi 139 katujiddemuko katono okuva ku nnyo olusooka.
Zaburi ya 139 olunyo olusooka. Ayi Mukama, wanoonya nze wamanya. Omanyi bwe ntuula era bwe ngolokoka.
Mukama akimanyi bulungi ng'ogenda otuula era akulowoozaako musaawa ntono nti ogenda situka wano ogende. N'essaawa zennyini ezinaakujja wano abeera azimanyi. Buli kantu konna bwe weebaka era amanya ng'onaagolokoka era ku ssaawa bwe ziti ne bwe ziti. Naye kino akikola ng'akozesa omwoyo w'Omutukuvu. Bwe twalaba nti asinzira waggulu eggulu yonna okuvira ddala ku nsi yaffe kuno kwe tuli okutuukira ddala mu ggulu eryokusatu nga bakolisa ekyokubiri bwetugamba esula y'ekumi n'ebbiri olusooka paka olwokusatu so ng'ayitamu mu ggulu eri lyonna n'oddayo waggulu eggulu lyonna bayibuli eyogera mu beefeeso esula ey'okuna olunya otandika olw'omwenda paka olw'ekumi n'ebbiri nti waliwo ekifo kye bayita waggulu eggulu yesu yeebazibwe naye waggulu eggulu lyonna era yeri entandikwa era yeri eggulu ejya n'ensi empya naye omwoyo asinzira waggulu eyo n'ayitamu mu ggulu lino lyonna okuva mu ggulu eryokusatu paka ku nsi yaffe kwe tuli byonna n'asigala nga mukama abiraba era naawe akulaba nga omusemberedde kumpi nnyo bino byebyo bye nalaba mu lugendo olwo lw'eggulu byengezaako okugira mu byawandiikibwa n'agambye nti mukama yantambuza bayibuli yo yennyini nga bw'eriwo era byebipande bino by'otera okulaba wano si lwa kubisinza wabula lwa kusoma na kulaba bayibuli gy'olina yesu yeebazibwe okulaga nti buli kyeyogerako weekiri so akugambye ddala oyinza kudduka wa okuva eri omwoyo gwe ka tweyongere mu zabuli eno
otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala onoonyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange era omanyi amagenda gange gonna
amanya ne gy'ogenda otambulira mu myaka mu maaso okuva leero akumanyi emabega yakumanya ne kankana amanyi by'ogenda okukola bino abikozesa omwoyo omutukuvu tugenda kuba tunyonnyoka nti emyoyo gino omusanvu gyakuŋŋaanya zitya ebintu bino era mukama asinzirawo okutegeera buli kantu konna yesu yeebazibwe era omwoyo omutukuvu ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ensi n'ebiri waggulu eggulu yonna yabikuŋŋaanya atya ye lwaki tetusobola kubitegeera okutuuka nga tumaze okugondera omwoyo omutukuvu ebyo byonna tugenda vaano leero nga obimanyi
kubanga simuli kigambo mu lulimi lwange laba ayi mukama bwe ky'otomanyira ddala onzingizisa mu maaso
mu maaso n'emabega gy'ali bwe twalaba omwoyo omutukuvu okuva aggulu eggulu lyonna bwe njogera aggulu eggulu lyonna tuba tuvudde ku nsi kuno ne tuyita mu ggulu eryo lyolengera waggulu erimu obwakabaka bw'emmunyeenye olwo nno ne tuyitawo awo ku mulyango gw'eggulu eryo ne tugenda mu ggulu erimu ekibuga yerusaalemu eky'omu ggulu bwe tulivaamu eryo ne tugenda mu ggulu erimu ebiramu ebina bwe tulivaamu eryo ne tugenda mu ggulu eryokusatu eririmu olusuku lwa Katonda yesu yeebazibwe so olw'ebyo byonna omwoyo omutukuvu asinzira ggwe eggulu eryo n'ajja mu ggulu lyonna paka ku nsi yaffe kwe tuli era bwe twali twetegereza ebigambo ebyo omwoyo omutukuvu twamulako mu kala eza rainbo mu ggulu eryokusatu nga bw'olaba ku ntebe yeetoolodde banyonyoka bw'ava aggulu eggulu lyonna eri gy'asibira mu ggulu eryokusatu n'engeri gy'akamu mu ggulu erisookaeryokubiri erimu ebiramu ebina n'engeri gy'akamu mu ggulu erisooka erimu ekibuga yerusaalemu n'engeri gy'akamu wano ku nsi twagenda okizuula nga alabika wano ku nsi amaaso ge gajjira paka mu kala eya rainbo oba gye muyita musoke yesu yeebazibwe era nga wonna mu maaso n'emabega waali kino bw'oba oyagala okukigezesa osobola ofuluma wabweru awo n'okwata amazzigo n'ogateeka mu kamwa n'ogafuwa ojja kuba omulaba oba kwata luula giteeke wabweru bw'oti mu musana era ojja kulaba rainbo nga weeri oba kwata sabbuuni okuba ekyovu ojja kumulaba ku kyovu kuli waggulu wonna waali wawula ffe olw'obutamanya bulijjo tulowooza nti obaawamu tatulaba ne bw'obeera mu undergrawundi n'obulowinga amazzi bw'oti ojja sigala ng'omulaba yesu yeebazibwe ojja sigala ng'olaba omwoyo omutukuvu wonna mukala eyo eya rainbo. Yesu yebazibwa. Sabo Luganda. Kitwagala okubategeza kiri bwekiti. Nti omwoyo mutukuvu asobola okulaba ebiri waggulu eggulu lyonna era n'alaba mu ggulu lyonna okutuukira ddala ku nsi. Twa Bayibuli omwoyo mutukuvu mwennyini annyonnyola nti ebintu byonna yabimanyi ebiri mu kitaffe n'ebiri mu mwana. Yesu yebazibwa era abikkula byonna ng'ayita mu bannabbi n'abatume. Byonna weebiri n'abikuŋŋaanya mu kitabo kino nga bwetaalwa mu Isaaya ey'34 16 nti omwoyo gwa Mukama gwakuŋŋaanya dda byonna ne gutusendeka musome mu kitabo kya Mukama, munoonye mu kitabo kya Mukama musome, kubanga akama ka Mukama kekakiragidde n'omwoyo wa Mukama yabikuŋŋaanya. So bye twetaaga byonna biri mu kitabo kino Bayibuli. Era ffe okubikuddiza mu bifaananyi bwe tuti, twayagala obirabibulabi nga bwe biri, kufune engeri yaabyo bwefaanana. Yesu yebazibwe. Ku mulembe gwa Musa, Mukama yamugamba akole akabonero kano oba ekikondo ky'ettaala ekyo. Yesu yebazibwe. Naye ng'atulidde yali amulaga omwoyo bwafaanana, si kulwa nti kino baali bagenda kisinza ng'omwoyo, wabula kyali kyakumanyirako omwoyo bwafaanana. Yesu yebazibwe kubanga amulagiramu Exodus 25 31 paka 32 nti okole ekikondo ky'ettaala. Yesu yebazibwe era engeri gye yamulagira kikolamu gyakikolamu. Yesu yebazibwe. Naye ate bw'annyonnyola mu kubikulu lw'essula ey'okuna olw'okutaano n'annyonnyola Yokaana ow'ekitabo ky'okubikulirwa nti ebikonde by'ettaala biwalabye omusanvu egyo gy'emyomusanvu egya Katonda egitumibwa mu nsi yonna. Yesu yebazibwe. So mu bino byonna omwoyo omutukuvu alaba wonna era tawonangako kulaba abantu bonna, byonna abiraba era byonna abizza eri kitaffe era byonna abizza eri Kristo. Yesu yebazibwe. Abantu bangi bamutegeera, bamuyita amaanyi agakuba omuntu era ababasinga bwe mutembadde mutegeera nga bwe mugenda mu makuŋŋaaniro ne mugwa ne mulowooza nti kati waali, ne babakuba amaanyi omwoyo waali ebbanga lyonna, oba alabise mu maanyi ge mulowooza oba si mu maanyi ago, ye waali. Yesu yebazibwe. Kyova olaba agambye n'addukawo okuva eri omwoyo. Katweyongere mu zabbuli eno.
Ozingiziza mu maaso n'enyuma era otaddeko omukono gwo okumanya okulinganga okwo kwa kitalo kunema kwa waggulu siyinza kukutuukako, n'agenda wa okuva eri omwoyo gwo oba n'addukira wa amaaso go?
Yesu yebazibwe. Kati annyonnyola Mukama waffe Yesu ng'ali Mukama ka Dawudi ono bw'ajja ku nsi kuno yali tasobola kwekweka Mwoyo Mutukuvu, era naffe ffenna bwe tuli bwe tutyo. Yesu yebazibwe. Naga n'addukawo okuva eri omwoyo gwo oba n'addukawo okuva eri amaaso go, kubanga yakimanya ng'omwoyo wa Mukama era ge maaso ga Mukama. N'agamba n'addukawa kubanga wonna weegali. Naye mu kulaba kwaffe nga tujja tunnyonnyoka era ebyo ebyannyonnyolwako ku myo omusanvu egya Katonda mu myaka gino omusanvu nga ntambuzibwa mu kwolesebwa mu buliwo era ne mu birooto, ebyo bye nalaba ku Mwoyo Omutukuvu na biki byakola era n'obukulu bwe. Yesu yebazibwe. Kyekiragiro kye baamuteekako mu Matayo 12 olunyo ttandika olw'asatu paka 32 nti anaamuvvoola tebajja kumusonyiwa. Lwaki? Kubanga akola emirimu wonna wonna ne bw'otamusuubira kubaawo waali. Wuliriza wano akunnyonnyola mu bifo byasiŋŋanibwamu ebimu ku byo by'otamusuubiramu.
Bwe nnaalinnya mu ggulu
Bugendo kuli nyamuguru umwe mtu kuvuta yali ada singo mu mtu kuvua katonda aberawo kitegeza ne kitafe wali no mwana anga wali Yesu yebazi
eto chola bana kutukondo chata wali si on the lampstand
umwe mtu kuvio
that the Holy Spirit is right there
wala wujo wewe
and his fullness
na ye
but
wali wali wacha wali
mwana if there is the son
amanyidwa ngachiza
known as the word
na wali wali wacha
and where he is there is the father.
So to so wala kuduka katonda.
You cannot run from God.
You cannot say that the Spirit came alone. Kubanga wabera ne chitafa aberawo. Wabera no mwana aberawo.
The Son is also present.
Yesu yebazibwe.
Chovola
Bible yegera ne yogera. Mukama afa yanyunyo.
Yokana
14. Nabaga ngenda sigalanga mbarabikira. Nimamubuza mu ngeri ki. Yesu achayinza okulabika ngata ayita mwoyo mutukuvu kubanga singa mutukuvu aba wali yomwe mutukuvu mwangu okubanga wanyisa mukwiso nalabika gyoli yandibadde mwoyo mutukuvu kubaba nabasatu ye muntu omu Yesu yebazibwe. So mubino byonna kyengeza kunyonyola ntoso akuduka mwoyo wa Katonda bonali nyamuguru nga gyali kongere yoko
asatu mwenda n'oluyiri
The spirit of power.
The
thing he does
there,
there's no reason with him.
He's beating you,
don't claim that you'll be beating too much. He's burning, he's using the armies of angels.
Walk
behind that
spirit.
The one we know
what
is headed by Abaddon. Praise Jesus.
Eranja kado kute gezo waluganda. Omwe mtu kubona abira yo. Kadine magombe jali. Na yeye yakolera moyo wa manyi yeka. Buli kimu kyampaka okuwalula tomugamba nti teeka ko kundogo yomvugeko. Aina kuwalula buwaluzi. Okujja matwale gano kutwale walaje banakubira. Abera nga akolera moyo wa manyi yeka. Wano ku nsi wakolera moyo jonna. Yesu yebazibwe. Awetagisa amanya akoyisa amanya. Awetagisa okuteisa. Akoyisa kuteisa. Awetaga okutegeera. Akoyisa kutegeera. Wano kunsituli neddembe. Okusalawo okubanga. Omwoyo mutukuvu tubeera ku mukono ogwa ddyo. Uliti zabuoti.
Listen like this.
Waliwo mikono ebiri
egyomu. There are two kinds of the Holy Spirit.
Waliwo kuno.
There is this right hand.
There's
the spirit of wisdom,
the
spirit of understanding, the spirit of counsel.
Here
you're free to get to God's
table
and you get on his hand and you are a sheep. If you refuse,
he
will take you as a goat on the right hand, on the left hand. That's where power is, by force. He works on you by force. When he tries you on knowledge and refuse, he brings the spirit of fear.
Yes, you have
a
that
he sets them
here.
And you too. Which hand you go by.
Era aba abafa
atuwa
amagezi n'agamba temukabira oyo afa wabula mukabe ekintu kimu kubanga rajja kudamu kulamu si ye wange olw'okuba nti ebintu bino ebyokubeera ku mukono gwe ogwa ddyo oba ogwa kkono obisalirawo wano Yesu yebazibwe. Ugenda okuva mu mubiri guno nga ye amanyi omukono gwe ogwako era ng'akuwa empeera nga bwe kiri. Yesu yebazibwe. So moyo abadde akola era neera akyakola era teri agenda mujja mulimu okutuuka ku lunaku luli eri emirimu we ginaakomekerezebwa gy'abadde alina okukola mufe era bwe ginaaba gikomekerezebwa lwe lunaku lw'owulira olw'omusango talina kintu kyakyagenda kukola okuggyako okunumiriza ekibi eri abo bonna bonna ab'ekibi. Yesu yebazibwe. Kati kirungi n'okkiriza omwe omutukuvu akulumirize ng'okyali ku nsi kuno osobole okusalawo obulungi. Singa akulumiza eri ekibi n'akulaga n'obutuukirivu n'akulaga n'omusango ati sisalirawo wano. Yesu yebazibwe. So twebaza Katonda Ayonge dotu bikulira bikwata nomwe bikwatagana nomwe mtukufu. Oleme kumulowoza anti buna agenda ne bakuba amanyi nogwa. Mbungo rumoyo wali. Manyi tugera bane twaulide presence yo moyo. Omuntu kuvwali. Era singa twali tumumanyi. Pantegedde nti presence ye weri wonna. Kumanga teri jogera agenda jatali. Yesu yebazibwe. Wabula gino emyoje mmandwa. Bebabeera mu kafaakamu. Era kyovula bagizimbira akasabo. Ne gibeera awo. Naye si ye mwoyo wa Katonda ebyo si byakola. Ye ali muggulu ne ku nsi tomuzimbira akasabo. Era naffe muffe ajja mu buzina akoleramu emirimu gye n'abeera muffe. Olw'okuba nti mungi era nga munene okukamala yeetoolako posoni ezimu n'abeera mu akola atya yeetoolako ng'akozesa ebirabo yeetondamu ebirabo okuva mu ye n'agaba n'asiga nga gyali wabweru akola ate ne muffe ng'akola olw'obukulu bwe. Yesu yebazibwe. Kya Bible yegamba nti abasatu ye muntu omu. Era toyinza kugamba nti omuntu ku si mukulu. Okukuba kuzimula kitaffe. Bw'ogamba nti akale omuntu ku si mukulu Kristo ye mukulu yekka. Bombi bonsatu lwo bazimudde. Kuba bonna ye muntu omu. Era bonna bakulu. Kyovula bakyawandiikibwa. Mu Matayo 2:8-19. Tubatizibwa kuyingira mu linnya. Era kitaffe. Omwana n'omwoyo omutukuvu. Lwaki omuntu ku tebaga atumuleke wali olw'okuba mutindi? Mubatizibwe kuyingira mu lya kitaffe yekka n'omwana. Tekisoboka bano ye muntu omu. Era bw'ogamba nti navoola omwoyo omutukuvu. Bwe navoola Kristo bajja kunsonyiwa. Ako kaali kakodyo ka Mukama. Ogwo mutego. Ojja kugugwamu mbw'onyooma Yesu. Era ojja kumaliza naawe era tebakusonyiye. Handi banatuke nga bakujeo bwino nti fe muntu omu. Waliyo yagala tunyoma ekitegeeza akakodyo kakukutte. Waliyo noonya ngeri gy'onyoma mu Kristo. Bagenda okujeo nti fe muntu omu noono era wanyomye ono nange wanyomye enva. Kati gwino nde bwe tunavuula omwoyo omutukuvu. Kye kyokka kyokka kye batasonyiyira. Naye ndowooza Yesu ye ne bwe muvumaavuma. Ne bwe nkoleramu bye njagala. Ani akulimbye nga bano ye muntu omu. Era ojja singana nga bonna wabanyoomye. Yesu yebazibwe. So omwoyo wa Katonda ali waggulu eggulu lyonna, ali mu ggulu lyonna, ali ku nsi, ali wensi wensi. Era ali muffe. Kyenva muyimba oluyimba luli. Ali waggulu, ali ku nnyanja, ali ne mu nze. Akwetoolodde. Yenna wenna wenna. Ani oyo? Tomuwulidde omwoyo omutukuvu? Era Kristo mwayita okutwetoolola ffenna. Ebyanduka biryoke bigambe nti ye Katonda ayita mu byonna. Ali mu byonna, ayita mu byonna. Okusinga ku Efeso essuula ey'okuna. Si mulala abadde akola bino. Abadde mwoyo mutukuvu. Era ne kati akyali ye. Era alibeera ye. Era wonna wonna matwale. Ag'okutondebwa kw'eggulu n'ensi. Ne waggulu w'eggulu. Bonna abalimu okusigala nga baana ba Katonda. Balina kulungamizibwa mwoyo wa Katonda. Kakube ebitonde byonna by'olaba. Bonna okusigala nga baana ba Katonda. Oyo yalina obalungamya. Yesu yebazibwe. Era yabasaako akabonero. Akakasa nti ddala baana ba Katonda. Katweyongereyo.
Zaburi ya 119:9.
Psalms 149:9.
Bwe naatwalibwa watyo ebyenkya neetuula mu bifo ebyennyanja ebiri ewala ennyo. Newankubadde eyo omukono gwo gunanuŋŋamya.
Ne bw'onaayingira wansi w'ennyanja eyo wansi. Era ye omwoyo omutukuvu alina omukono gwa Katonda asigala ajjayo. Ky'ova olaba newankubadde nga Yona asuulibwa mu nnyanja. Ye yagenda omwoyo omutukuvu mwennyini n'agamba ekyennyanja. Munterekere oyo. Ennaku nga ssatu bwe ziti. Omuntu alina ne ku lukalu. Oluvannyuma lw'ennaku ezo. Naye omwoyo omutukuvu yonna nga gy'ali. Ayogera n'ebyennyanja. Ayogera na buli kiwuka. Era ayogera na buli kimera. Omwoyo omutukuvu. Era ne kitaffe bw'ayagala okwogera n'obutonde bwonna. Eddoboozi lye liyisibwa mu mwoyo omutukuvu. era akaaba omwana eddoboozi rye liyitibwa mwoyo omutukuvu ne lituukako yesu yeebazibwe nnyo so mu ebyo byonna tosobola kudduka mwoyo wa katonda era mu ebyo bye njagala okukakasa mu lugendo lw'eggulu tewali kyavaayo era tewali kyakubikulibwa kyonna ye waatali yesu yeebazibwe era tewali kyoyinza kutereka mu mutwe ogwo nga yesu yabiwandiise bayibuli ekakasa bulungi mu bakolisi ekyokubiri esula eyokusatu onya olusooka paka olwomukaaga nti omwoyo mwennyini yawandiika ate mu magezi gaffe ebigambo bino ate bw'omala omukyankalanya yalina labba esangulamu yesu yeebazibwe kubanga ayogerwako lwatu mutemeseewo ekisooka esula ey'omukaaga ddala onya olusooka paka olwomukaaga agamba bw'ati nti eri bonna abayonooneka amagezi abajjako amazima era tomweyibaalirako nti anze kati mmanyi asoobisangula mulobanga atamanyanganako ekyokulabirako dabira ku balalu ani abajjako amagezi era ani ajja ku Nabukadeneza amagezi n'alyoka alowooza nga ye ensolo yesu yeebazibwe so obukulu no obwakatonda kitaffe n'omwana babulabisa nga bayita mwoyo mutukuvu yesu yeebazibwe so kyekitwetaagisa okumumanya era n'okumanya enkola ze zonna bwe ziri singa tunaaba tuzikomekkereza tujja kuba tutandika olugendo mu butongole nga tulaba ggulu limu ku limu yesu yeebazibwe nnyo so mu kaseera kano njagala tweyongereyoko mu kanyumiro ku bikwatagana omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu ono bwe yali abikkula ekitabo kino bayibuli era nga bwe yakuŋŋaanya isaaya wano 34:16 atugamba bw'ati
munoonye ku kitabo kya mukama musome tekuli bula kwetera kimu tewaliba ekiribwa kinnaakyo kubanga akamwa kange kekalagidde n'omwoyo gwe wegubikuŋŋaanyiza
yesu yeebazibwe omwoyo mutukuvu ye yakuŋŋaanya mu kitabo kya mukama kino bayibuli kye tulina era gwe abadde asuubira onnoonya n'olowooza ogenda ku nsozi oba mu biwonvu nedda bakugambye koma mu kitabo kya mukama onoonye mukama komawo mu kitabo kya mukama kubanga omwoyo yakuŋŋaanya buli kintu kyonna mukama olugendo ono okuluntambuza ayagala tukomewo eri ekigambo kye va ku nsozi gy'obadde owalampa komawo mu kigambo kya katonda va mu biwonvu eyo va mu overnight z'obadde olowooza nti bwe naayita mu kiro kino nga seebase n'alaba mukama komawo mu kitabo kya mukama onoonye va mu kulowooza nti okusiiba kwe kugenda okukuleetera olabe mukama mukama bwonna osoma mu kitabo kye ojja kumulaba yesu yeebazibwe ebyokusiiba byonna mwabikunnyonnyolera ogenda kusiiba otya biriwa by'otajja kusiiba byonna biri mu kitabo kya mukama era omwoyo wa mukama yabikuŋŋaanya yesu yeebazibwe so omwoyo wa mukama ebigambo byatukuŋŋaanyiza okuleeta yabijja mu kitabo eky'omuggulu yesu yeebazibwe kyebakulimba nti muzungu ng'abamu endowooza bwe ziri naddala bwe tutuuka mu afirika abafirika mulowooza nnyo mbwe ekitabo kino ky'abazungu kitabo kya mukama mulekeraawo yesu yeebazibwe ekitabo kya mukama eyakuŋŋaanya emwoyo mutukuvu si muzungu kubanga naye oyinza omusinga nga takitegeera nako wadde abazungu bangi tebakitegeera era abatono be bagezezzaako okugezaako nno kuba nabo bwe banaawulira ebigambo bino era bajjako akasanga omwoyo ddala eyakuŋŋaanya yesu yeebazibwe si kitabo kya muzungu muveemu endowooza eyo njogera nammwe abafirika okusooka olyoke njogere n'amawanga amalala yesu yeebazibwe so mu ebyo byonna omwoyo wa mukama yakuŋŋaanya ebigambo bino ng'abijja mu kitabo eky'omuggulu katulabe Daniyeri Daniyeri esula ey'ekumi Daniyeri 10 tugende mu Daniyeri yesu yeebazibwe atandike tusome Daniyeri esula ey'ekumi olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda paka makumi abiri mu lumu.
Tugamba nayogera nti gw'omusajja omwagalwa ennyo totya emirembe gibeere gy'oli beera n'amaanyi waawo beera n'amaanyi awo yogera nange ne nteeko amaanyi ne njogera nti mukama wange ayogere kubanga ompadde amaanyi n'alyoka ayogera nti omanyi kyenkugenzisa gy'oli ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira w'Operusi era bwe ndivaayo laba omulangira w'Obuyonaani alijja naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima so siwali ali ku luyi lwange okulwanyisa abo wabula Mikayiri omulangira
wamwe Yesu yeebazibwe. Malaika Gabudyeri asinkana Daniyeri n'amugamba nzize okutegeeza ebyawandiikwa mu byawandiikwa ebitukuvu. Olowooza ffe tulina Bayibuli ffeka? Nedda, Bayibuli gy'eri mu ggulu. Wabula tugenda kulaba ku Bayibuli eri mu ggulu. Efaanana etya gye bansomesezaamu? Yesu yeebazibwe. Kubanga nze eno Bayibuli sinnagikwata myaka mingi. Yesu yeebazibwe. Era sirina we nagisomera ku nsi kuno. Naye ebyawandiikwa mu byawandiikwa ebitukuvu, Gabudyeri bye yali azze okutegeeza Daniyeri ng'ajja mu kisaba eky'omu ggulu aleeta eno. Wabula jjukira nti bamalayika nti Omwoyo Mutukuvu nga bwali miyo musanvu era alina ebinja bya malayika musanvu abaduumizi musanvu yeekubikulesule omunaana. Yesu yeebazibwe. Nyolusooka n'olwokubiri n'abalwanyi mu kubikulesule 15 era nabo nga bali musanvu. Kati ebinja bya malayika bino bw'aba abituma naddala ekibinja kya malayika Gabudyeri bo bagenda ne bajja message oba gye bawa okuva mu kitabo kiri eky'omu ggulu ne batuleetera eno era kyobola bakuŋŋanya mu ndagaano enkadde era be bamu abaakola mu ndagaano empya naye ng'Omwoyo Omutukuvu yali abakulembeddemu. Yesu yeebazibwe. So kyovola Gabudyeri agambye Daniyeri nzize kutegeeza ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa ebitukuvu ebyawandiikibwa bino bye tulina ku nsi njagala okutegeeza tebyava wano mu bazungu era teri mugezi yenna eyabikola. Yesu yeebazibwe. Kubanga naye bannabbi bonna abaali babyogera baamalanga ne bakebere kye boogedde bitegeeza ki kubanga byavanga mu ggulu. Yesu yeebazibwe. Amazima ge njagala okukakasa tewali kitabo kirala mu nsi ekyava mu ggulu okuggyako Bayibuli ye fotokopi y'ebyo ebiri mu ggulu. Yesu yeebazibwe. Tebakulimba mbu ekitabo ekirala kyakka ng'abamu bwe bawanuuza mu Kulaani yakka okuva mu ggulu. Tewaliwo n'ekimu ekiri mu Kulaani ekitegeeza eby'omu ggulu kubanga bawakanira ddala. Bwe basooka okuwakanira nako 12 2:25 paka 2:7 Bayibuli ekakasa nti ffe mu ggulu tugenda kuba nga bamalayika tewali kuwasa newankubadde okufumbirwa naye mu kitabo kiri Katonda waabwe ategeeza mu bagenda kuwasa ebikazi 7 ate nga bimbeerera ekyo kitabo kifu kubanga bamalayika mu ggulu tebawasa era n'Omutukuvu mu ggulu tawasa. Bayibuli ekakasa nnyo mbakolisa ekisookesuleyo 7 nti ekiseera kijja abadde awasa alimu okuwasa n'abadde afumbiddwa aleke okufumbirwa. Obubaka obwayita mutume Paul so mu ebyo byonna ebitabira tebakulimba mbu wali ekirala ekyali kivudde mu ggulu. Njagala kukakasa kimu Bayibuli yokka era akakasa nga naye alinayo ekyava mu ggulu ekirala ansinkane tulabe nga twogeramu. Yesu yeebazibwe. Ekyo ndi mukakafu nnyo. Yesu yeebazibwe nnyo. So mu bino byonna bye njagala okutegeeza njagala osooka kakasa leero nti ekitabo kye tulina ekyava mu ggulu kyokka ye Bayibuli era yakuŋŋaanyizibwa Omwoyo Omutukuvu gy'olina okwesiga era gy'olina okukkiriza bw'oba oli wakudde mbwa kabaka bw'omu ggulu. Yesu yeebazibwe. Kubanga gye kitasosola kyokka Kubanga bali balina empeera abasajja. Naye mu kitabo kiri eri kyebagamba ekyava eri Katonda. Abakazi bo tebalinaamu mpeera. Ekyo mba nadduse edda bwe mba musiraamu. Nenneeyuna eri Katonda omulamu. Yesu yebazibwe. Abakazi ate oba bambeera bye bagenda okubawa bali mu jjana. Kati mmwe abazadde zaddeko ku nsi muliwa. Eyo mba nadduse dda. Ne nziruka ne nzija eri Katonda ategeera obulungi. Yesu yebazibwe. So mweyo byonna nga tweyongereyo. Onaze twagala kulaba nga Bayibuli mu bakabaka b'omugulu gy'eri. Era eyo Bayibuli yennyini gye nasomeramu okusobola okutegeera ebintu obulungi. Katulabe ku bikulu essula ya kutaano. Omwoyo Omutukuvu ye yakuŋŋaanya eri mu ggulu. Ate eyo omwoyo eyatoolanga muli n'aweereza ng'ayita bamalayika be mu bannabbi be n'abatume. Yesu yeebazibwe. N'atuweereza okuva mu kitabo kino ku bikulu ataano. Tutandikiddewo.
Kubikulu essula y'okutaano n'olubiri olusooka. Naye laba mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa mu ndale ku ngulu. Ekisibiddwa nnyo obubonero omusanvu.
Waliwo ekitabo mu ggulu ekyalabika nga kiwandiikiddwa munda ne ku ngulu wabula nga kisibiddwa nnyo n'obubonero musanvu. Wuliriza malayika Gabriel bw'agamba.
Ne laba malayika ow'amaanyi ng'akubye n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuliza ekitabo n'okuba embulubonero bwakyo omusanvu.
Yesu yebazibwe. Malayika ono Gabriel n'abuuka. Yokaana yali mu kubikulwa kuno ng'alaba. N'awulira malayika ono ng'agamba. Ekitabo bulijjo tukireeta ku nsi. Era kyekyo kye tubadde tubaleeteramu. Naye ani ayinza okukiggyako obubonero omusanvu obukiriko? Wano w'ogenda okutegeera nti Bayibuli bulijjo tuyinanga nnamu. Era okumanya Bayibuli nnamu, Bayibuli bwe yali ekyali mu mateeka, yali nkambwe nnyo. Nga tomala gagiggyewo gisoma. Yesu yeebazibwe. Era kabona omukulu yayingiranga eri gye yabeeranga okugiggyayo okusomera ku bantu. Baagisomanga omulundi gumu mu mwaka. Yesu yeebazibwe. Waliwo lwe baali bava mu lutalo no baali balina gye bagiggya ssanduuko eno nga baali baagiwamba. Omanyi kye yakola? Yali egwa bweti ne wabaawo agikwatako, baamukubirawo olumu n'afa. Nga tomala gakwata ku Bayibuli mu ebyo ebiro. Era singa si musaayi gwa Yesu, singa tetugikwataku kwati ne tusoma. Guno musaayi gwa Yesu gwe gutuwa obuyinza okugisoma. Gwe gwaleeta eddembe n'etambula wonna mu nsi yonna. Yanditambudde. Kitabo ekiweebwa ekitiibwa nnyo kamala. Yesu yeebazibwe. Bwe baagikwatanga ne bagitwala mu bakatonda abalala. Ng'ebakubaakuba bonna ne bagwawo baddagoni. Kati olwaliro musaayi gwa Yesu okulabika ng'abantu bagikwata nako ku nsi kuno tebandikutte ku Bayibuli eno. Mmwe abagyokya eyo n'abalala bakola buli kyonna kye mwagala mu Bayibuli singa temukikola. Naye weebaza omusaayi gwa Yesu era tugwebaza nnyo kuba kati nze nzigyewo buli kisaya ne nsomamu. Naye wali wamalanga kwetukuza nnyo. Kabona agenda aggyeyo essanduuko erimu ebiragiro bya Mukama. Ayajjanga n'ogeza ogikwata nga tosaanidde. Era baakusibangako olujegere. Kabona oyo asinga obukulu ng'agenda okuyingira mu kifo ekitukuvu gy'eri. Abamusibako olujegere agenda nalwo. Kati bwe mulaba musika takyenyenye kuba mwasikangamuuko katono naye n'anyeenyamu ne mukakasa akyali mulamu. Bwe yafanga nga musika busana olaba kabona bamukubi mumwe mu kibiina ani agendayo? Eyo Bayibuli bweto bwe yalinga. Kivula abantu bisali baakuumanga ebigambo nga bakukkiriza bikwatako. Naye twebaza Yesu kubanga omusaayi gwe gwatuwanirira okuba nga tusoma. buli omu asobola okufuna bayibuli n'asoma naye tekyali kyangu yesu yebazibwe kubanga mu ggulu bakulaga nti kyekitabo ekitali kyangu nnyo kyokukwatako osome era n'okugyako obubonero bwokka obukibeerako kubanga bw'oggyako siiru oba ogenda kulaba ebiri mu gguna ebiri ku nsi n'ebiri waggulu eggulu lyonna ekibadde ekizibu kubanga naffe tubadde tuganye okwewaayo eri omu omutukuvu okubanga atagyako siiru ezo tusobole okulaba nti ebintu ebyandikwa mu bayibuli biramu bayibuli gy'olaba ye maaku ennamu eriwo eraga ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebigenda okujja namu bulungi nnyo naye olwa siiru eriko ng'ali tulina okuddemu omutukuvu atutaase so malayika bw'amala okulangirira ani ayinza okutuyamba n'asumulwa ekitabo kino nze nange olunaku lwe bantwala okuyingira mu kwolesebwa kwe kumu okwo nange nakaaba kuba nalaba nga tufudde olw'okuba tewali ayinza kutubikkulira kitabo ekyo okubikkula kwokka bw'oti osome n'omala nate bw'omala okibikkula ate n'ojjako n'obikkula ebirimu munda n'obitegeeza abantu ekyo mu ggulu kyali tekibangayo era ne bamalayika baabawanga ebintu nga tebabitegeera mu ndagaano enkadde nabo baleeta buleesi era ne bannabbi bweba tebaabeeranga byemu ku by'ogenda okulaba yesu yeebazibwe naye oluvannyuma lw'omusaayi gwa yesu omu omuntu ku munaye wa miiso naye otubikkulira ebintu byonna ebiri mu gguna ebiri ku nsi n'ebyo ebiri waggulu eggulu lyonna yesu yeebazibwe nnyo so twebaza katonda era nja kuba mwebaza bulijjo kubanga atuwadde omukisa guno ebyaddirira mu kitabo ky'okubikkulirwa esula ey'okutaano nga batulaze ekitabo ekyatuggibwanga mu bino ne bamutuleetera
newatabaawo mugulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjigisa ekitabo newankubadde okukinyonyola
yesu yeebazibwe nti ekitabo kyali kikambwe nnyo nga tewali mu ggulu newankubadde wansi w'ensi newankubadde ku nsi ayinza okubikkula n'okutunulamu mu kitabo kiri bayibuli bweto bwe yali mu ndagaano enkadde ng'ekyali mu mateeka nga nkambwe nnyo kyokka bambi kyatuuka paka ne mu bwakabaka bw'omuggulu nga nkambwe era nga bukiri kubanga ebyandikiddwa mu byama by'obwakabaka bwa katonda yesu yeebazibwe naye tumwebaza mukama waffe yesu eyakkiriza tusome yeyekka eyatusobozesa tetwandigisomye abaana ba isirayiri mu mwaka gumu baasomangamu omulundi gumu nga bagijjayo eyo ate ng'olina okwetukuza kabona bw'agenda ogijjayo era nekino bwe kyali mu ggulu waali tewalabise n'omu era singa si mwoyo mutukuvu singa kankano tetusobola kugisoma kubanga kristo bw'amala agamba ŋenda batumira omubeezi mbadde na bingi eby'okubagamba naye temusobola kubisitula ye omwe mutukuvu bw'alijja ajja kuba abayigiriza byonna era ajja kuba abikulira byonna okuva lwe yatumibwa ffe twasigalira emabega ye yali mwetegefu okubikkula ebintu byonna nga bwe kiri leero bade oyongere
kubanga tewalabika eyasaanira okwanjiriza ekitabo newankubadde okukitunuulira okukuba kadde n'aŋŋamba nti tokaaba laba empologoma w'omukika kya yuda ekikolo kya dawudi yawangula okwanjiriza ekitabo n'okuba embulabwone bwakyo omusanvu
yesu yeebazibwe ne batugamba nti waliwo omanyi abakadde bano abali mu ggulu eri n'eryokusatu abeetoolwa entebe yakatonda mu kubikulwa essula eyo ey'okuna babatulaga nnyo bo baali bamanyi ekyama era tobeera mu kanisa ng'ogamba oli mukadde omanyi ngenda nempulira mu presbyterian mukitegeeza abakadde naye omukadde atalina ky'otegeera ku katonda era nga tolinayo wadde ebyama eby'obwakabaka bwa katonda by'okuuma va mu ky'okuba omukadde twandireetewo emyaka 18 n'atuula mu kifo ky'omukadde w'ekkanisa Urokuwa inebi ya mabiyo waka tuunda biya kuma. Kino tachiri kumyaka jo. Kino tachiri kumanya waka baka waka tuunda. Nebi ya mabiyo abu. Yesu yebazibwe. Katuwa muku bakade ya mgamba. Toka haba. Waduwe ya wangura. Mbuli ziyari ya yoge rada. Ye mwe mtukovu. Tinarabi omusajja. Omu ye kabu hati mbasajja. Nimu bakazi sinara bayono omu. Niyo msaji uye Kristo. Yesu yebazibu. Ya tusopo isa ikoso maji Bible yenu ngabe tuwagara kakano. Wabila fetu inakate chizi. Wechi. Umuwa mtu kufu ya sopo isa yoku vikule chitavu. Fegwe tuganye. Kangende kukatono mungeru. Kitafe ya gamba buati. Ngere sure yesoka. Onyuru habili mworu mpaka habili musatu. Habili mworu mwoki ili.
Proverbs 1:21.
Yesu yebazibwe. Nti singa tukiriza mukaba byatunenyeza. Omoyo yekabu yaino tuiwako. Atuletu okutegeera ebigambo. Ebyo bwakabaka bwa Katonda. Era Kristo. Naye mwenyini okusobola okulabika nga awangula. Obanga asobola okubikkula ebitabo kitabo kino. Yali yeetaaga omwoyo mutukuvu mwenyini. Mu bujjuvu bwe. Ye miyomo sanvu ya Katonda. Yesu yebazibwe. Kino kirowoze bwoti. Ndoro kuba moyo mutukuvu. Ye yakunganya biri mu kitabo. Era yabimanyi byonna we biri. Nemukama fu mwenyini Yesu. Omoyo we mwenyini. Ye yali no kubanga amulaga buli kimuli we yakiteeka. Kubanga chawa ndi kwa kigamba. Mu Zaburi 14. Onyo lwasatu. Nti atuma moyo gwe nebitondebwa. Niwankuwa denga kigambo yatonda ebintu byonna. Ebiri mukuna ebiri kunsi. Wabulo moyo yabiteekanga mu kifo we biri. Era ya manyi buli kamu kali. Yesu yebazibwe. Sebiri bwe bityo. Kubikule sule yo kutano. Onyura omukaga ne bakugamba bwe bati.
Kubikule sule yo kutano. Nori yisi yura omukaga gamba bwe bati. Nenda wakati wentebe nebira ebina ne wakati wabakate. Umana kwe liganga ini mtinga pana nange ya tiwa. Nga nama hende msambu. Nama so msambu. Jemiyo msambu ya Katonda etichuiwa msiso.
Yesu yebazibwe. Wama roku mkande ya wangula. Chia soko ukuleba kuye. Gemaso ga Katonda umusambu. Ilanga jemiyo msambu ya Katonda. Yeye kari ne miyo msambu ya Katonda. Oba maso ga Katonda umusambu. Asoporo ukubanga vikule chitabe ichi. Yesu yebazibwe. Ogenda kubo chirabako. Bible yodina kunsi. Na yoku jitegira chichibade chizibu. Wabula buli kiweta go kutegira mwekiri. Yesu yebazibwe. Na yeche bade chikubulako. Omoyo wa mkama ukuyika kubula mubwa kutu. Mubuju fufu inga bugari. Kusoboro tegira hivi ntubyo na. Yesu okulabika. Nemi yodino musambu. Kwe kusoboro kube mbude chitabu. Siru ziziriko musambu kuchitabu. Era omuyojiri musambu. Kitegeza butereevu. Ateka kwa siru mwenyini mu mtu kufu mwenyini. Yesu yebazibwe. Wabula siru zifanana zitya. Kubanga butunulira ekitabo. Uyinza obutakira kwa siru neemu. Yesu yebazibwe. Iro yinza osoma n'ogamba butufu kuli siru. Yesu yebazibwe. Naye tugenda kweyongera tunyonyoke. Kati soma nyoro musambu. Bwe wamala okumulaba. Ng'alina emiyo musambu. Nagemaso ga Katonda musambu. Eggulu n'ensi. Ne wansi wensi. Kikye baayogera ku ye.
Najja n'akijja mukono ogwa ddyo ogwo yatudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo, ebirabo ebina n'abakadde 24 mu bana ne bafuna mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebya ebyassaafu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu. Ne bayimba oluyimba oluggya. Nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembulobolero mwakyo kubanga wattibwa n'okulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga.
Uri deba mugamba. Aba kadabiri mbana. Engule neba zijako. Neba gambe chochoe unyisa. Ania inzo kubikuleche chitabu. Omanyinde chitabu. Chave ranga wawu banga liu nangati. Wada inza chidja mekono jayu ya tudeku ntebe. Aba aba kadabiri mwabana. Nga yasumamu yeka. Na aba avuli dabuli yekirimu. Muli mwuchi no nechiri. Na yenga lewali no masu achiku watako kubo.
Touch it among them.
Bible yali nkambwe nnyo kyovula mutufana nkyo kunsi kabono omukuru yayingiranga okunona eri musanduka amateeka era kyali kirindiridde kabono omukuru akulire eggulu n'ensi mukama affe Yesu asobole okukijjayo kyovula Bible yegamba yete yayingira mukifo ekyo kuva ekyo kunsi wabula muguru yennyini nga bwe tusoma Bibulaniya esula ey'omwenda otandika onywa olwabiri paka abiri musatu ye yayingira mu kifo kyeri eky'omuguru kyovula batuukayo kitabo n'akijjayo n'agamba kati mukijjeeko siiru zonna najjako najjako notandika otegeera ebiri mu kitabo Yesu yeebazibwe nnyo saaba oluganda obutonde bwonna abakadde abirimu abana olw'okukwata kiramu nekibikkulibwa baga mukama otuwonyeza kubanga watali kigambo kyo tuba bafu eyo yemmere ey'obulamu Yesu yeebazibwe ebiramu bina ne bigambo osaanidde ne basooka bayimba oluyimba oluggya nga kibagwanidde n'okuyimba oluyimba oluggya Yesu yeebazibwe so Katonda abatuwadde chance naffe tumanye ebiri mu kitabo ekyo ku mulundi guno kituukirira ekyawandiikibwa ebintu byonna yasuubiza ajja kubibikkula tewali kina kimu ekyakwekebwa kyatajja bikkula ogenda kulaba mu lugendo luno buli kantu konna nga yakabikkula era ng'osobola okukategeera edda baatugambanga nti Bayibuli tetegeerekeka naye kyali ta Bayibuli obutategeereka kubanga nayo ennyini eriko siiru era nga weetaaga omwoyo wa Mukama okuziggyako Yesu yeebazibwe olw'okuba yakuŋŋanyiza omwoyo mutukuvu naye gy' omusanvu katuyagala okunywa oluddako
n'obafula
eri katonda waffe obwakabaka era bakabona era abafuba ku nsi nendaba nempulira eddoboozi nendaba nempulira eddoboozi lyamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde n'omwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi nkumi nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi
Yesu yeebazibwe bamalayika bonna
baafubutuka
bano mu kibuga
ne bambuka paka wali entebe mu lusuku ne balyoka bagamba asaanidde
ekitabo kyali kyagaana ekyo nga tusobola kitegeera Yesu yeebazibwe omanye eddiini we ziva zaava mu kubanga ekitabo tebakibikkulirwa buli omu akiraba bulala era buli omu gaatunulamu bwati munnange ebyategeera biba birala era kyovula n'abasumba balina enjiri za njawulo kuba buli omu abitegeera bulala tebalina njiri ya bwakabaka bwa Katonda emu balina enjiri nnyingi oyinza obatunulira nga basoma ekyandikibwa ekyo naye omu ng'akirabye kya bbulu omulala n'akiranga kya bbulaaka omulala n'akiranga kya lwedi naye nga basoma ekyandikibwa ekyo n'owagaa gye kyava mu ggulu kyali mu kala ezo Yesu yeebazibwe ne bamala ne beerimba mu buli muntu alina okubikulirwa okukwe kyava eri Katonda omu Katonda yeyefuddefudde ategeeza bintu birala mu ekyo ekigambo Yesu yeebazibwe so olw'ekitabo kino okuba ekizibu Yesu yeebazibwe nnyo naye twebaza Katonda eyakkiriza omwoyo wajja atubikkulire kuba Yesu weba asimbulira ku nsi agamba naye omwoyo bw'alijja alibabikkulira byonna kubanga mbadde na bingi eby'okubagamba naye kankano we butuuse temulina wa kubiteeka naye omwoyo bw'alijja alibabikkulira byonna tuli mu Yokaana esula 16 eyogereza Yesu yeebazibwe so twebaza omwoyo mutukuvu ne ku mulundi guno nti atutaasizza nnyo kuba ebibadde kankano tuba ekitabo Bayibuli tutaasizza nnyo era mbuzannyize buli omu avunula bw'ayagala buli omu ayongeramu by'ayagala ne batuuka n'okugereageranya omwe omuntuku ne bateeka Holy Ghost kirabika ebyo bye tusomera eri mu nkwe za sitaani nga tusoma omwoyo wa Katonda n'omwoyo gwa sitaani ogwo gwe bayita Holy Ghost Yesu yebazibwe kati mu biro byonna mukama waffe Yesu yayinza okubikkula ekirabo kino kubanga alina emyoyo omusanvu egya Katonda era nga ge maaso ga Katonda omusanvu Yesu yebazibwe kale ekizibu ekibaddewo kiri bwe kiti bwe tugaana okudda eri omwoyo omutukuvu ne bwe tuba tusomye tutya tetusobola kugyako siirwa ekyo ne bw'onaasoma otya mu Bible College ezifaanana zitya okutuuka ng'okomyo eri omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu mwennyini yeyasiiringa ekitabo kino era yeka asobola okibikkula bw'obeera naye akukozesa n'ofuna okubikkulirwa oba okubikkulira abantu abalala Yesu yebazibwe kankuzeeko katono wano mu Isaya 29 onyoola omwenda okulaga nti ne bw'onaaba osomye otya paka ng'ogondedde omwoyo omutukuvu lw'ojja osobola okutegeera ebigambo by'omu kitabo
Isaya essuula ya 29 n'oluyiri lwa 9 Isaiah 29:9.
Babikiddwako balina ekibikkako ku maaso tebannaba kubanga babikkulirwa kubanga balina okukakanya omwoyo wa Katonda omwoyo ava mu ggulu asobole okubanga babikkulira ekitabo kino era batagalira mu kitabo kwegamba batagalira muli n'alonda kino n'alonda kiri n'abikuwa naye nga naawe tobitegedde
n'okwolesebwa kwonna kutuuse gye muli ng'ebigambo by'omu kitabo ekisibwako akabonero abantu kye bawa omuntu eyayigirizibwa nga boogera nti soma kino nkwegayiridde nayogera nti siyiza kubanga kisibwako akabonero
agenda osoma mu muli bamugamba tubuulire kino agamba nange sikimanyi naye nga yasoma Bible College zonna n'afuna ne doctorate naye n'omugamba omuti ogw'obulamu kiki n'agamba apo n'omulala n'akugamba omuti ogwo gwe baalyako ogwo ogw'okumanya kikolwa kiri sekisi nga bwatu bwakugamba kubanga ekirabo kisiddwako akawo siiru mukama agamba ne balya ku muti nga toyinza togeera muti kubanga ekyo kiri mu siiru wakati nti n'omuti ogw'obulamu nga guli omwo naye nga ogenda okutunda mu ngero essuula eno ey'omunaana onyo otandika lwa 30:35 waliwo ayogera mu ngero eyo ye mukama waffe Yesu ng'aga buli alaba nze alaba obulamu Yesu yebazibwe era bonna abankyawa nze baagala okufa Yesu yebazibwe nnyo naye bw'ogenda okunula ebyandikwa bino ngezaako okulaga sirwe eriko etya kati ye akunnyonnyodde buli alaba ye alaba obulamu kati omuti ogw'obulamu gwe guliwa bw'amala n'ajja mu Yokaana 15 n'akugamba nze muzabibu ogwa ddala n'ekitanga ye mulimi olwo abazeeyo mu gadeni mu lusuku mu lubereberye essuula yakubiri n'ajja ku nnyo olw'omunaana nti Katonda n'asimba olusuku n'asimbamu emiti emingi n'omuti ogw'obulamu n'okumanya obulungi n'obubi kati mu Yokaana 15 n'akunnyonnyola nze muzabibu ogwa ddala n'ekitanga ye mulimi bwe tebakugiddeeko siiru oyinza okulowoozera waliyo omuti Yesu yebazibwe kati bw'amala ng'ajja mu ngero essuula ey'okusatu onyole 16 n'amaana agamba amagezi gwe muti ogw'obulamu Je magazi kwa mtu ogwa bulamu. Hata mbadde manya magazi kirara. No mtu ogwa magazi mulala. Ajoka magazi kwa mtu ogwa bulamu. Bwana jamba koliso. Ekisoka. Esura esoka. Onyole 18. Aja kugamba Yesu Kristo. Ye magazi ga Katonda. Kata magazi kwa mtu ogwa bulamu. Zitegeza yono. Ngabigwayo bwe biti. Yokana 18 mukaga. Nze kubo obulamu n'amazima munoonya muti ekyo omulala bwe yajja mu Yokaana mukaaga 2:5 paka 6 n'agamba bwe munaalya ku nze temuliraba kufa nze mmere eva mu ggulu buli alya ku nze talirega kufa wadde so nga ajjukira bagenda otugamba mu lusuku muluberebere sula ya 3 Olunyo olwa 2:2 paka 2:4 agamba siku lwanga omuntu alya ku muti ogw'obulamu n'awangaala ne bamugoba kati ye muti n'atulumba ku nsi nzize kati mundyeko mulyoke mbeera abalamu wuliriza kyenkugambiza siru eziri ku bintu biri mu magazi mangi n'okutegeera kungi olwami omusanvu ekikolomu omuntu kuvu yakuŋŋaanya ekitabo paka bwe tukomawo gy'ali alyoka tubikuleko siru ezo
And seal us.
Hey, wama. Omutete bagamba gino emiti. Nti ne bali ebibala by'omuti. Kakati bwajja mu Yokaana 15 ng'agamaze muzabibu ogwadda. Nammwe muli matabi. Iyi nga tetulina bikoola. Ng'agamba kati nalina abala ebibala. Lye ligenda okubeerera. Kandi weebuuza tubala bibala ki? Era tulambagala tya 5 ng'agamba mubale bibala eby'omwoyo bibala ki kati kulowooza muti guli twalya bibala ki ebirowoozo byaffe biva mu bukyamu tukomewo eri omwoyo omutukuvu waliwo ebintu bingi tugenda ozuula mu lugendo lw'eggulu kubanga olugendo luli open lwaggulibwawo luggulawo bayibuli yonna buli kye lukugamba lulina okinyonnyoka bulungi ddala kyetuva twatandise bulungi nyonnyoka ekigambo bibiriko jja ne kitegeeza ki olugendo lwatambulira mu bayibuli olw'eggulu emyaka 7 gitegeeza ki yali abikula mu maaso 7 gyemyomusanvu egyakuŋŋaanyiza ddala ekitabo kye tulina bayibuli era abangi bagamba omuntu atambula atya emyaka 7 abeere mu ggulu si bwe gwali nga bw'olowooza yesu yeebazibwe kubanga tunaagenda olutandika bwe tuti tujja sooka tukwata entambula ezo era ez'omwoyo mwakuyisa mu myaka gyegyo mwakutambuliza okugenda okulaba ebintu ebyo yesu yeebazibwe so olw'ebyo kyenvudde nkugamba nti kitabo basaba kiwa neyasoma ne bamuga tunyonyola omuti ogw'obulamu nga tayinza namutegeera nti yesu n'omubuuza gukyaliyo nti ye gulabika gukyaliyo omanye ensi yalirabika yali mu Iraq awo kakati aba nno eddalu lya omuti ogw'obulamu yesu ali mu Iraq omuti ogw'obulamu ali mu ggulu ate era bw'ogenda okukebera bulungi mu kubikula 2:7 ng'akugamba mwennyini awangula ŋŋendamu obuyinza ali ku muti ogw'obulamu oguli mu lusuku lwa katonda bakolisa ekyokubiri 12 onyosooka paka olw'okubiri n'agamba aa omuti ate olusuku luli mu ggulu lya 7 n'omuti gye gwagenda guguli gutudde eri yesu yeebazibwe so kyenjagadde okukutegeeza bayibuli eno wadde nga yeefudde bweti olw'omusaayi gwa yesu nekkakkana bweti ne tubikulamu bwe tusoma bwetu bwe tujjamu bye twagala ne tuginyoola etegeera bulungi buli kantu era egamba tomponye wadde onnyodde naye nkulina wali oba saagaana abongeramu n'abakendeeza era yennyini yeekutta kubanga buli w'ogikyawa oyagala kufa ono mwennyini muti gwa bulamu yennyini yagamba najja muzingo gw'ekitabo gwampandiikibwako ye muti guno yekitabo ky'ogw'okutta naye gwolowooza ye yasirika waali neera akyayogera yesu yeebazibwe saaba oluganda ekitabo kino okiweeyasoma Nagenda Bible College. Nasoma theology. Nagattako nebirala. Ninga taso ategeye. Okutuka lwana kakani lomu mtu kuvu. Njagala okubategeeza buluganda. Eranga mbasaba nobuombe. Eri omwe mtu kuvu tugonde. Tugenda kuba bagezi nnyo. Yesu yebazibwe. Kasonyo yoludako mu Isaya 29. Amitima jiri wara tumvari tumanyi ndiye mtu ogwobulamu katibaga bachiwe yasoma nagaba nda kiriko siru natrasomera ko da Bible College bonanga bibamu bonna betaga moyo mtu kuvubonna yeye kasoro tu yamba kuchitabo kino kubanga yasiri nge kitabo siru zito nazi kolewa mu mtu kuvu tuganze mbefeso esura eyo kona tuli kwenye ruhasa. Yesu yebazibwe ne batukutira obuta na kuwazanga moyo yatusisaka akabonero. Yesu yebazibwe omuntu kumunga bwatusiringa era yakola siru ziri omusanvu ziri ku kitabo. Yesu yebazibwe era ano bodde mu Efeso esura enesoka bakunyonyola okutandika onyole 10 n'olumu
Abefeso esura esoka n'oluyiri olw'ekkumi n'olumu ngamba weri mwoyo naffe bwe twafukira obusika bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe tetulyoke tubeere ettendo ly'ekitiibwa kye twabaasooka okusuubira mu Kristo era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza
Yesu yebazibwe nti omwoyo mutukuvu era yateekako obubonero buno era yateeka siri ku kitabo kati buli lwabikkula siri ku kitabo eyedda ku ggwe tuwa Bayibuli ejja kumaliza egamba owomwoyo akebera byonna n'enyini takebirebwa lwaki kubanga singa kubikulira wano osobola okukebera byonna naye nga gwalete lyakukebera era tewali amanya nti omanyi kumanya kutuuka ku kino okujjawo nga gweyagadde okulaga nti waliwo kyemmanyi teri asobola kukukebera nti olina kyomanyi. Yesu yebazibwe kyovulaba ekyandiko ekyo ntera nnyo kikozesa nti mukama osiringa abantu newankubadde ani abanoonya oba sitaani oba kiki kyonna oba ndwadde ziremu okubalaba. Yesu yebazibwe so ebyanukwa biraga nti siru zizire walabye ku kitabo kiri tuzeemu kubikulirwa esuule neyokutaano ekitabo kyewalabyeko siruzi omusanvu waba etuyita obonero musanvu. Yesu yebazibwe era omuntu kubu yabuteekako era yasobola otuyamba ne tubikulirwa ebitegeeza. Tandika olunya olusooka
okubikwa esula ey'okutaano n'oluyiriri olusooka neetaba mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa mudale ku ngulu ekisibiddwa nnyo obubonero omusanvu neetaba malayika ow'amaanyi ng'avuga n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuliza ekitabo n'okubembera obubonero bwakyo omusanvu.
Yesu yebazibwe ekitabo kirabibwa nga kiriko siri musanvu
ani yazikola
omuntu
era nga asobola okugyako siri
ate kwokubanga ayina emyoyo musanvu kuburamu bwe kyovula bange kanisa bwaino kujuzibwa moyo mu bujuvu bwe okusobola somejira bwe kino nga tutegeera Yesu yebazibwa waliwo Bible tulegamba munonye mukama nga bwakyayinzika okulabika naye ani ayinza okukebera siru ki eri ku kigambo ekyo tukisoma nnyo naye bw'otajja mwoyo
wakuteoyinza
obutamanya kyanjuba ekyo bakyatukire oba nedda era oyinza otutandika onnoonya kati nga wakakisoma naye ng'ate ebyanukwa binnyonnyole mwoyo okuteeseera nti mukama yalabika dda oba nti mutemiseewo ekisooka temisewo ekisooka essuula eyokusatu omwekumi n'omukaaga egamba abatali kubuusabuusa ekyama ky'okutya katonda kye kino katonda yalabika mu nsi teyajja okyanoonya mukama nga okyayinzika okulabika yajja dda wabula kitutegeera ekyo olina kubeera mu bakuteesa kubanga ye abyogera bw'ati era ajja kujja mu njiri nga bwe yokaana mumtuku yamuwandiisa yesu yebazibwe yokaana eyoemu onyola omusanvu paka olwekumi n'olumu egamba yali mu nsi ensi yakolebwa ku bubwe yali mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusere teyajja era n'atugamba abamukkiriza abadde obuyinza okufuuka abaana ba katonda bukyanoonyaki yajja dda bwe kyewetaa kati kumukkiriza kuba waali era baamubuuza mu yokaana 14 kirajuka nti ogenda sika nga otulabikira ye ŋŋenda kusika nga baika kubanga muli balamu nange ndi mulamu kubanga yali ku nsi era yajja yasisinkana omutume pawulo n'amugamba onjigganyiza ki n'amugamba gwani n'amugamba nze yesu mukama yalabika kati bw'osoma kiri ekyawandiikibwa munonye mukama nga bwakyayinzika okulabika oyinza obutakitegeera ndi yalabika kubanga tolina oliko siru totegeera oba yalabika oba nedda ebyawandiika obikwata nga bw'osaazi yesu yebazibwa naye ne tufuna ekyandiko ekirala naje tugamba tumulinda omulundi ogwokubiri era ku luno ng'agenda kukoma mu bwengula tagenda tuuka ku nsi awo n'ogamba mukama weebale wajja era kati nsazeewo okukkiriza mulindidde ku mulyango gwe ojjo nno ne mukama singa tutegeera bannange ebintu tulina okwesiba ku mwoyo omutukuvu kuba waate abaye nebyetusoma tetubitegeera emyaka gyonna era ayamba buyambi muli n'awalula mukama waffe yagamba kitange bw'atabawulula temuyinza kujja gyendi kubanga singa twali tusobola okutegeera osobola okujja olw'okutegeera naye awatali kutegeera mukama ayina kuwalulajangu naawe bibaddemu okuwalula nga n'agenda mu ggulu balina walula muwalule nga sajja lwakutegeera nti ayina okuddayo mu ggulu wabula nga mukama alina okukolayo ku byamagero akukuumireko kubanga saa yona oyagala kudduka oddeyo mu nsi ng'ali nga yagenda okuzikirira era nze mukama bw'ontampa ŋŋenda kuva mu bulokozi ng'alina kusibamu omuguwa gw'ekyamagero yesu yebaza so naye twebaza katonda kubikulwa n'essuula ey'okutaano onyula omukaaga nti yalina emyo omusanvu yasobola okubikula ekitabo kino kaba tusome lunyiriri olwo
kubikula essuula ey'okutaano n'olunyiriri omukaaga naye laba wakati w'entebe n'ebirabo ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe musanvu n'amaaso musanvu gye myo omusanvu gya katonda ekitumye
yesu yebazibwe emyoyo egyali ku ye gyemyoyo egitumibwa mu nsi zonna era egimanyi buli kantu konna bwe kali era egimanyi ebiri mu ggulu lyonna ne waggulu eggulu lyonna kati yasinzirawo n'alyoka abikkula mu kitabo ogenda laba ekiri mu bitabo yesu yebazibwe era gye tulina mu kitabo kino yesu yebazibwe nnyo kuba bwe natuuka eri nzi kitabo kyanneewunsi si nga bw'obikkulamu bw'oti mbosome guru oba olina olaba muguru munda iye nga kitabo bwe kiri kyakula nebi ali wonge batonde gune sibyo nanga biri mu kitabo ekyo ekitabo kye tulina kya muwendo nnyo naye obuzibu bwe tulina kwe kugaana omwoyo yakiwandiisa ate ng'omwoyo yasobola okitubikulira ne tutegeera kati mukama affe agenda okubikkula ekitabo naye ng'alina okuba naye emyo musanvu
ag'emaaso ga katonda
gagatumba mu nsi
zonna
Yesu yebazibwa. Kubikula mukaaga. Katugezeeko okujjako siri ku kitabo kino. Olabe ekitabo kye baatuweereza ku nsi bwe kifaanana. Gw'obadde omanyi otambula mbu na nnyukuta z'owandiise. Ng'abazungu bano baawandiika. Uliriza bw'oti abeemulira muggulu
yakusa
kino kitabo kyo kye babikulayo Bayibuli gye tulina kitabo kiramu ebyaddala ekiramu kyamugamba akola atya
n'ekulya
ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi eryokukwatuka nti jangu nendaba era laba
Mwuliriza.
Listen.
Now.
We are doing
one. They are here.
They were showing the Jerusalem city. They were on the white horse.
Nevino kujua tusome embarasi enjeru. Na bubu li jowa la mungu. Babu mchitabu ni.
I see them in the book. That's what
Yesu yebazi. Kati Bible ingache chitabu. Tuji inanga chitabu mburi obwacho.
Living in its own nature.
Era bwe mba nsoma ekitabo kino kikubuulira nti ekintu ky'osoma kisiŋŋaanibwa wano oba kyaliwo mu biro bino ne bino bw'oba okisoma kyo kyogera olw'omwoyo oyo yakikola kyovula baatugamba Yokaana essula ey'omukaaga lw'enkaaga mu ssatu ebigambo bye mbagamba bwe mwoyo bwe bulamu byo mwennyini mwoyo mwennyini naye ku olw'okuba olaba nnyukuta eno eri ku ngulu tosobola kusukkawo kulaba mwoyo ng'akulagirira ebintu kati babembudde nno naye wuliriza ebiri mu kitabo kitabo nno kyaggulu ate nga kye baatuweerezaako wano
kuligula essuula ya mukaaga n'oluyiri lwa kubiri
Revelation 6:2
naye ndaba era laba embalasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego naawe wengule n'agenda ng'awangula era awangule
ne bamusindika ono ye
Maiko
mwennyini
ne bamugamba va mu kibuga kinga genda owangule abo abasajja bonna yasooka kukuba bamalayika abaagwa mu kibuga Yerusalemu eky'omuggulu n'abamalawo ne bamuyingira eno wansi kati abayigganyiza
wano
kyovula tumusindika Maiko dumba balumbemu b'amasajja abo wano mukubikwa kumi nabbiri bwe baamala okumuwa ebyo enyona omusanvu ne babaluka olutalo baali bamaze dda omuga kati buli kimu kiwangule bayibuli neegamba nti ne waba olutalo mu ggulu sitaani ne bamalayika be ne Maiko ne bamalayika be kati bw'otuuka nga bamuwasi buli mirimu gye yali akoze okubala eyatondebwa gyonna bagikulaga ku olwo buli gye yatondebwa ne gye yakola ano ku nsi ne muggulu gyonna ku olwo lw'ogiraba mu siirwa eyo kasa bagijjako emirimu gyonna Maiko gye yali akoze bifo ki bye yali atuuseemu bandi ki bye yaweereza bonna bonna obalaba ku olwo mu kitabo ekyo emyoyo gyonna egiva mu kiramu ekyo ekisooka byonna bikwatagana ku kiramu byonna obimanyamu eyo siiru byonna awo ojja obwomanyira
nti
ekiramu kino ekimu
kubakadde
balya mirimu abana kirinako bana
Yes, he was.
Praise Jesus. Even this other has spoke. Even the others.
So what did you name
it? That's what I spoke for her. By the elders who appear, who are four of each.
Yes, he was.
Praise Jesus.
When
is it like that?
We
have an altar for but each which is living as among grateful elders. We have the heavens. They are also four. They also have grateful elders.
Throne of Namukama of Kungani is the one.
God has gathered them through there.
Era bakadami mwa baba balanga ebikabya fe. Right ekike kitukuvu. Lotero soma mbefeze sule yokubiri. Iyo je biva. Ne wali mu kitabo byonna babikulaga ku olwo. Ne je byawandikwa mu kitabo kya fechi tulina ku nsi.
Revelation 6:3.
Bwe akabonero akokubiri. Nebuya ekiramu ekyokubiri nga kyogera jangu.
Kakati bajjako akabonero akokubiri.
Babi kulira mukuli
Kadi Bible mugumu namu nnyo eranga bwe tujirina wano fe tujinanga mapo yawandikibwa naye nga weri mu buliwo bwayo kato juso mosobola okuddayo waka tubuze mu buzi kubale tumanyi soma map ayino tuyamba ye moyo mutukuvu
Revelation 6:4.
Ulidiza ono Gabudieri abera ku mbalasi fe tujita myufu. Ilero tutubalina wano jja kubala. Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na yeye ukira kasaba bikure
when they opened the third heaven.
Abakadani wabana ku ibali.
They prayed for elders there. They have a living
creature.
Yebuka bali nawo. They have the same
angel bya bwe bya mara
yesu so angels.
Kakati.
Now.
Baba sindikade.
They are sent down here.
Kurwana kuwangula.
Fight to overcome.
Kati Gabudieri ajja wati
mirembe. Gabriel, how does it take peace?
Singa Gabudieri agezaako naba nga takyabikula bigambo bya Katonda.
Reveal the words of God. You know that wars have come on this earth.
If
ourselves we exist by the word of God.
We
come to pass by
saying, man does
not live by bread alone.
But by the word which comes from the mouth of God. The gospel is not true. We would have told each other everything. But by the word, even the Lord is not
here.
Singa tebyaliwo singa tukola buli kitwagala era twandyese nga buli kiseera singa ajja w'enjiri omanya abantu bagenda kwetta mu mubiri ne mu mwoyo baba balimba bannaabwe mu mwoyo ne babatta mu mwoyo ne mu buliwo mu mubiri bwato bwayinza okukola omulimu ogwo
Revelation 6:6. nebi bisatu eja sayini eja jinari amafuta agomwende so kubiyomoka
nebamugamba malaika wa minzani yapima byetulya ku nsi obulamu bw'abantu bonna katoyinza okunga tewali kye batamanyi. Yes, you have a but it's much money. It's a quarter and a bit on every sale. Bamanya made his Ebara Mutfortuno, Ebara Mutiri. Bamanya and Abadiba Kumsina by Jibuam. Abaka Dava Fan Evagenda, Yom Nebujeda. Kati you quarter than a window, you sing an amazing seal. Every Kumu Bible, if you get to know. Karikaru Chiakora, you are the Kuambu Funzi. Newe natuka alinga buli kimucho nabu kimucho ngabwe kigwa obwe kiribwo ngabachi bikura. Yesu yebazibu karugene kusirwe yokona
ibwe sura ya mkaga nojiwa
kusana Revelation 6:7
byabekula akabole akokuna ne pye dozi ye shambu chokuna gachogera njangu neda yalala embarrass ya chembu.
Uliriza burundi
kakati bamuita
ne now they call him again jimwe chokuna jimuna nyandu kulaga bili mwe kole dua come and see the works done under us
ne bamulaga malaika abada kulembera mwe mili mwe
angels will lead those works
malaika okufa
angel of death
unabira kondoko
yeye on the year ne magombe a year horse and hell right behind
kati bikwata kana bya kufa
concerning death
manyi yonanga bikolo wansi wo moyo
yo that spirit.
Yesu yebazi. Yuga tuwa tanse tupikula moyo wa magezi. Siru yo moyo wa magezi. Netudaka yo moyo wa kutegira. Netudaka yo moyo wa kutesa. Netudaka yo moyo wa manyi kwe tuliko. Yesu yebazi. So nja kato kutegeza. Ntio moyo mtu kufu. Buriche nito naba chikori demu order. Si wali chosubali na kubuza abuza. Tuwa ateba kukiriza kuongera mu Bible. Ni wankuba doke endeza. Tokirizi wa kunyora. Mwabibu binyora choke na bisa angayu. Evi ali wo. Vi evili wo. Ere vivigendo ukubawo. Yesu yebazibu. Bible wetu weze korewa. Karugene kusiru number 5. Korewa moyo woku manya.
Kulikura esura. Eyo mkara nuri jibu.
Revelation 6:9.
Kuyarembula akabonero akokuchana neda wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina
wansi w'ekyoto wano
mu kibuga Yerusalemu
bamuyingiza wano ku kyoto wali ekiramu
living creature is.
Yes, you have
raised Jesus.
Kuchoto.
On the altar. Where all the saints reach.
Yes, you have
raised Jesus. Revelation
6:10.
Uliriza
nti
ekiramu ekivunanyizibwa ku kino
byawandikibwa Hosea 4 mukaga abantu bange bazikira olw'okubula okumanya kazotuka moyo moyo bomaze okufuna byonna okwawula ebyomwendo kubitali bya mwendo kati ab'omuwendo bayingidde dda mu kibuga abalali muwendo bali eno wansi. Yesu yebazibwe.
Nebawe babuli muntu ekyambalo ekyeru nebagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa abantu bannaabwe ne baganda baabwe bwe baliwera abagenda okutibwa ngabo
ne babagaba bagende beewummulire baba wadde ebyambalo Yesu yebazibwa ne babagaba mugende muwummule ne badda ne bamuka mu lusuku okwewummulira era abatukuvu bonna eyo gye balimu bwe baagala ne bajjako mu kibuga Yerusaalemi gwe bw'omala wano mu butukuvu ojja kuba obeegattako Yesu yebazibwa ebyo byonna biragibwa Bayibuli eno ebiraga bulungi nnyo ffe lwakuba tugirina mu ngeri ey'obuwandiike mu nnyukuta nga tetusobola kukebera bintu ebyo naye twebaza Katonda bwenna tuli mu kutandika olugendo lw'eggulu bulungi nga tulaba ggulu ku ggulu paka waggulu eggulu lyonna buli kimu tugenda kiraba kiba Mukama yabadde ayagala asooka akuteeketeeke osooka otegere biriko jja ne kitegeeza ki olugendo lwatambula mu Bayibuli kitegeeza ki olw'eggulu olugendo lw'eggulu lwatambula mu Bayibuli emyaka omusanvu zitegeeza ki zitegeeza kinene nnyo lwakuba nti nze nkifunza ne ngamba olugendo lwatambula mu Bayibuli okumala emyaka musanvu kati nze munze mmanye emyaka musanvu migazi kwenkana ki era gwe okifuna mufuni olugendo lw'eggulu lwatambula mu Bayibuli kitegeeza ki paka nga tukisomye wano otegeera kitegeeza myaka musanvu gitegeeza ki kimala tusoma n'omanya emyaka musanvu kitegeeza ki nze nno sikifaako kasamba nga nakikugambye kubanga nze nkitegeera kuba oli agamba tekisoboka tambula myaka musanvu yamanyi nze mmanyi kisoboka emyomusanvu kutambuza n'okubikula ebyama byonna kuba kyekyali mu myaka omusanvu
bwe yabeekula akabonero ak'omukaaga n'eddala ne waba ekikankano kinene enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya
tuli ku mwoyo wakutya Mukama kati byonna ebikola ku musango jjajje byemulira ku nnyanja ya muliro bagenda sula bano basalire byonna ebigambo byemusoma nga bijjawo eggulu n'ensi nga biri mu musango mateeka byonna bigwa mu mwoyo wakutya Mukama
n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi n'emunyenye ez'omuggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyenyezebwa empewo ennyingi
Yesu yebazibwe tujja kuba tulaba bulungi nnyo yalimu ebyo by'emisango byonna mateeka nyanja ya muliro by'owulira byonna era gwe ojja kuba n'osoma Bayibuli ng'omanya omwoyo oyo ndi mwoyo w'amagezi kati awo ndi muwakutegeera awo ndi muwakutegeera tujja kuba obitegeera bulungi titwebalize Katonda tolwe kubikula essula y'omunaana onye olusooka eno yesirwa ey'omusanvu Yesu yebazibwe kati si lunamba 7 bwe bagibikula kizibu akaseera kebasiriikirira sirwa erina ebintu byekweka mu kaseera k'okusiriikirira kubanga mu kaseera ako
waliwo
lwaki bajjo bamalayika musanvu omusiru bano be baduumizi bulijjo abadde baduumira misoni zonna bukyanga ensi etandika be babadde bakola okuduumira amagye gonna agali mu ggulu ne ku nsi wabula nga bali mabega wa kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu Yesu yebazibwe
kye kino kyeŋŋamba kitaffe gyali mabega wa sibe omusanvu waliyo omwana
Bano bebankulembera mu misoni eno. Mubinja byabwe abadumizi bali musanvu era n'abaali bakulembeddemu entalo zonna kubanga okubikulibwa kuno kwalimu entalo bantu walanga naye nga basooka kulwanagana bamasajja mu bwengula nga tebakkiriza ku nsi tumanye ebintu bino bakubuzaabuza mu bwengula awo ne bakulaga nga mikwano gyo ng'olaba giri mu bulumi girwa n'ogamba Gabudyeri tubataase naka tutawaana webakubuzaabuzabuzabuza nga bayinza okujja kubulawa n'ogenda eri ng'ogenze kutaasa ne bakuwambira nga bakulaga mikwano gyo ate boolesa eno ng'olaba eri baabawamba babalina wali mu bwengula baamasaza tugamba gwe gundi lumu nali nina b'empita gwe okola kyawo kyako tugenda olufanyi bali bakubuzaabuzabuza naye ng'olinasigaa musululu ogenda abalala nga bagira ddala entalo Michael ne balwanagana nabo ne babadoni ne beetwala embiro ne bamaleka b'omuliro kyali mu lugendo luno abasajja nga tebakkiriza kufuna bubaka buno nga balaba ekigenda okugwa ku nsi kijja kuba kizibu nnyo naye ng'abaduumizi bali bonna mwe bali nga bali musanvu buli omu aduumira buwe na mulimu gwe lwe nasooka okumanya nti bamaleka bano bulijjo baali bakola naye ffe twali tuvudde ku kigambo kya katonda nga ffe tubalemesezza okukola kubi kwa 15 batulaga bano abalwanyi abakulemberamu entalo zonna bwe luti olugendo olw'emyaka omusanvu we bwali lwali lutekekeddwa bulungi nnyo era nga lwali lwewuunyisa
neetaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu ebyenkomerero
bino byebibonyobonyo byebalina kwegamba mukama we yabategeka yaba buli kyetaagisa paka ensi lwe erimala n'eggulu okuvaawo naye ng'abantu bakano bateekwa okuddayo kyava ayogera nti mukama amanyi ababe ne bwekiba kya alina okubazza ewaka mu lutalo luno lwe tulimu yesu yeebazibwe so abaali mu lugendo luno emyo musanvu gyegyabikula bayibuli yonna era gyegyankulemberamu okulaba buli kantu konna we kali naye bonna emyo musanvu gyalina abaduumizi musanvu okuva mu bamalayika era waaliwo abalwanyi musanvu abalina ebyokulwanyisa ebyokugaba mu lutalo olwo era kankana okugenda mu maaso kati mukwitibwa kw'eggwanga lyaffe emyomusanvu okuba ne beesi wano buterevu baasindika era ebibinja bino ebyabamalayika bamalayika abaali emabega wa misoni eno ku luno kankano babalaga mu kubikulwa eri 5 onyolo olw'ekkumi n'olumu tiriyonizi oba tiriyonizi 10 ez'abamalayika bali emabega wa bano bamalayika kubikulirwa essula ey'omwenda onyolo 11 n'okubiira waliyo bamalayika b'okufa nabo bali biliyonizi 2,200 era nabo baalimu naye byonna byali byewuunyisa muganda wange ebiseera ebisinga sisobola nnyumya sitoole ya bintu ebyo kubanga tebabimpa mu sitoole buli kye twali tulaba kyali mu bayibuli era twali tukisoma busomi bamala okikulaga ne mukisoma oba ne mukisoma n'okiraba okuva mu kitabo kiri eky'omu ggulu yesu yeebazibwe kati kyova olaba nti kino ekitabo ky'oku nsi nsobola okitegeera olw'okuva mu kiri eri wabula bwe mbeera mu kino kyokka nze nga nsinza kitegeera kubanga byeŋŋenda okubanga njogera wano sibikuŋŋaanya buwandabyeko n'olupapula naye bwe nzijja wano kiri ekyeri kikomawo ne kitandika okulagirira ebiri mu kino kubanga ono fotokopi waakiri yesu yeebazibwe so mu ebyo byonna mukama bw'ati bwe yabikkula ekitabo kye Bible yenu. Yesu yebazibwa. Enja tujja kuba tulaba. Gw'osobola otya nawe okusoma Bible yenu ng'olaba buli kantu konna. Ekyo kye tujja okuba nga tulaba. Era omwo omuntu kubi ajja otukulemberamu. Kitegeeza tugenda kuba tulaba.
Omwoyo wa Mukama
omutegeera omwoyo wa Mukama.
Onategeeza nti kino kiri mwoyo wa Mukama. Kino kiri mwoyo wa kutegeera. Kino kiri mwoyo wa kutegeera. Kino kiri mwoyo wa amaanyi. Kino kiri mwoyo wa kumanya. Kino kiri mwoyo wa kutya Mukama. Onoja kuba obimanya.
Onaku lw'enkya. Mukama akuwa omukisa.